Kia ora noi a hoa mā, nau mai ki tēnei, te pāhorangi a whātekau mā whitu, wiki whātekau mā whitu meki. O te pukapuka Māori Meirizi tuarua, nau mai rā, whakapiri mai rā. Me tīmata ki te kōrero, i Wainganui, i a mere, rāwako māka, i tēnei wiki. Kei te kai parakuihi, a mere, rāwako māka. He aha māu, e māka? O mai he kānga rere, tēnā koa. He miraka me te huka hoki? Miraka ai, huka kāo, kei te huka koreau inaianei. E kīra, nōnā hea tēnā i tīmata ai. Nō tērā wiki, i te whakaaro hoki a hema rāwako nita kia huka kore rāua, engari. Nā tō rāua kore ū, kāre i tutuki. Rua rā noiho e huka kore ana, ka makere i te kaupapa. Kā tupu te pukuriri o mere. Kore ū, whakaaro kore rānei. Koe rā tō rāua mate, he whakaaro kore. Ētahi wā, kāre rāua i te whai whakaaro e ruku ana rāua ki te aha. Ki hea rānei, mea rā wāke ka toromi. Kore take. Kia māma ngā whakaaro e hoa, e hara i a rāua te hē, e ū kore nei rāua ki tēnā kaupapa, ki tēnā kaupapa. He momo no tō rāua whānau te haurakirakitanga. Mōhio koe, kua pōhiritia tāua ki tō rāua ā te pōnei, ki te aha, ki te kaitahi. Kaitahi? He whare kore kai tō rāua whare. Ka whāngai hia tāua ki te aha. Kore rawau e haere kā noho au ki te kāinga. Ā kāti, kore hoki au e haere, engari ki te kore tāua e haere, kua kore o rāua hoa mo te kaitahi nei. Hei aha māku. Let's listen to their conversation again at normal speed. Kei te kai parakuihi a mere rāua ko māka. He aha māu e māka? Ho mai he kānga rere tēnā koa? He miraka me te huka hoki? Miraka ai, huka kāo, kei te huka kore au i nāia nei. E kīra, nōna hea tēnā i tīmata ai. Nō tērā wiki, i te whakaaro hokia hema rāwako nita kia huka kore rāua engari nā tō rāua kore ū kāri i tutuki, rua rā noiho e huka kore ana ka makere i te kaupapa. Ka tipu te pukuriri o mere. Kore ū, whakaaro kore rānei, koe rā tō rāua mate he whakaaro kore. Ētahi wā kāre rāua i te whai whakaaro e ruku ana rāua ki te aha, ki hea rānei. Mea rā wāke ka toromi, kore take. Kia māma ngā whakaaro e hoa e hara i a rāua te hē e ū kore nei rāua ki tēnā kaupapa ki tēnā kaupapa. He momo no tō rāua whānau te haurakirakitanga. Mōhio koe, ko pōhiritia tāua ki tō rāua a te pōnei. Ki te aha? Ki te kaitahi? Kaitahi? He whare kore kai tō rāua whare ka o whāngai hia tāua ki te aha. Kore rawa au e haere, kā noho au ki te kāinga. Ā kāti, kore hoki au e haere. Engari ki te kore tāua e haere, kua kore o rāua hoa mo te kaitahi nei. Hei aha māku. There are many different ways of using kore. You've already learned how to use kore to negate sentences, such as he aha koe e kore ai e haere, why will you not be going? He aha koe I kore ai e haere, why didn't you go? One of the neat ways of using kore is to place it in front of, or sometimes after, a noun, which is a naming word, to show the lack of or absence of the particular thing articulated by the noun. Our first example of this usage of kore comes when Marcus says, kei te huka koreau inaianei, which means, I'm sugar-free now. So sugar is the noun, but when we add kore after it, it shows the lack of or absence of the sugar, so we get sugar-free. Marcus then says, nā tō rāua kore ū. In this context, Marcus is alluding to the lack of commitment his two friends Hemi and Nita have shown to the kaupapa huka kore, or the sugar-free cause. Nā tō rāua kore ū, therefore means because of their lack of commitment. Mere replies with, kore u, whakaaro kore nānei. Here we have our first example of the kore following the noun, not preceding it. That is, whakaaro kore, which means lack of thought, not thinking, or thoughtlessness. Remember, you can place the kore in front of or after the noun. Sometimes, when placed after the noun, a hyphen is added. Sometimes the word will be written as one word, like the word koretake, or useless. Kore can also be used to provide extra emphasis to the future negative kaore e. For example, kare au e haere, I will not go, becomes e kore au e haere, or I most certainly will not go. Here are some more examples. Kare au e kai I tēnā, I will not eat that. E kore au e kai I tēnā, I certainly will not eat that. Kare mātou e hinga, we will not lose. E kore mātou e hinga, we certainly will not lose. Finally, kore can be used as a verb to express that something is missing or lost. We start our sentence with kua kore. But remember this time, kore is a verb. It's not being used to indicate future tense negative. It's expressing the absence of something. Kua kore he wana o te rā kapahaka. There's no energy in that performing group. Kua kore ngā pū kōrero o tō rā ua marae. There are no more orators on their marae. Kua kore he kaha o te rā tangata. There is no more strength left in that person. Bro, there were no mistakes in that, eh?